Katete Music Promotions.
J1 Zambia. Somewhere in Africa. Home sweet home. IQ Muzata Show. 1-2-1-2. Listen.
Mbeko chopereka nyimbo. Na papa tatenga koyanga. Mbeko chopereka nyimbo. Na papa tatenga koyanga. Na leo ni kondwereko. Chopereka nyimbo na papa tatenga koyanga. Chimbeko chopereka nyimbo na papa tatenga koyanga. Na leo ni kondwereko. Na leo ni sangalale.
Na leo ni mangeko nyumba.
Wana wakondwere.
Somewhere in Africa. Listen, Bose dream wakalumba ni semu. Kuwa pomulu no kukontolo la kemu. Na ine wine ndefua sing along. Kuwa pa stage nyimbo ni sing along. Ile moment wale fwana hagi sekeji so tight. Kusuka bene magi. Iji chimwe na chisete kwa hii song. No kublow watu pie hii song. My fans dogu fwana ma selfie. My head ya kubasha jebede babu film. One thing no tu kula balesa. Makwila kwila awe no ya lesa.
Na papa tatenga koyanga. Chimbeko chopereka nyimbo. Na papa tatenga koyanga. Na leo ni kondwereko. Na leo ni sangalale.
Na leo ni mangeko nyumba.
Wana wakondwere. Na leo ni vereko kuindo. Mafanzi manjamu mwamba. Life ufani kovera kwene ukali mwenyamata. Usati wakota wayamba kuchiriza. So chimpeko pereka nyimbo yanga na ine ni vineko. Unitalise, nitalise nini kali mwana na ine ni samweko. Ndabala vini kamozi, we live in one sea. Na ine ni kondweko, kati nili muwani vimweko. Chimpeko chopereka nyimbo, na papa tatenga koyanga. Chimbeko chopereka nyimbo, na papa tatenga koyanga. Na leo ni kondweko, na leo ni sangalale.
Na leo ni mangeko nyumba, wana wakondwere. Mafanzi manjamu mwamba. Vincent Zulu. Honarebo. Honarebo. Vemba Banda. Babanda. Babuzi. Babuzi. Harrison. Taxi driver. Taxi driver. Wanu Munyonto. Shout out to all four businessmen and women. I salute. I salute.
Katete Music Promotion.
Every Cruz on the beat. Every Cruz on the beat. Every Cruz on the beat. Oh, so amazing. Oh, so amazing. Mix media.